yande joyi no terminta sappo joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kor ja nyalle mo habaruji e fulfulde hande de sembe mu wona to en agadez ko watta milioji chapande jeddi kany won ko watta gam batte suudu hono fawar jor remobe nyimbe ton en dundu kondan ni federalede français ten afd wa dar balla mo yade fecciare kany won ko hokki dum en nanan noy wonno suudu ndu mabbitira hande nonni faande o wita kena Almu Bachar Almanjidi latido kanyum won ko naato e nokku laamido hono fawar jondu safam be bara to en inates dundu le region mo Tillaberi mi waddi ko faande o wadi hawter gam batte o yewte himbe nana yewtere ko be gaddo mum yewtere men pinande studio kalango haltina hala lekoliji mabbaadi to en difa Tillaberi gam al e Rafi hono faane kejjara hakkilo fukkingo no wona sukabe lekoli be latto ministre kawjido fille jandeji nenne Marte Mamadou halanan en no sukabe lati kore jangone mo denne ne kay min Soumana Amadou jangan tan habaruji di enda fulfulde denne ton agadez yerno birno mini hono fa hande en suudu ndu remobe heeru mabbitama ton enda ndu wadenani alkamisa kenyan suudu du konda ni hono afd kawon federalede france waddore ballaga mun kawon ko hokki ko watta milioji chapande jeddi français fa ko suudu enda nyiba ndu wadandu konda ballaga sanna yaade e fecciare enda region enda mo agadez nani ko faande ni alexandre garcia latte kawon do inde lede france lede men niger haali wakati bato wada to enda anise karim neldi
Der golle de himbe gollata do der leydi Niger fu demal kam bura wadede denne hokkude gollal gal sembe no moyina burna himbe leydi Niger no buytirandu sembe talka ku chaka himbe leydi din demal galdu wawa wadi sembe non deni wallirobe e hollitobe remobe bengala dalila kollitobe be du wadi ko suru cinganaadu remobe du wadi sembe eno hokka luma leydi Agadez e ko filti dum fu sembe ko watta remobe chakantaraje den du beydu leydi France no tittin kini he wallude leydi Niger du filla deme har ko darta pirtol porjeji kewdi e hokkude ciede ko watta miliaruji la soytati e sappo e jeetati ciede sefa
120 millions d'euros
min galana gam batte min gara min pie lenguru do filla ko darta ballaga e faaba yaade e sahel kany e hakkunde afrique don endan dum wonno ko faawar jondu kondani hala kenya alkamison enda sabu tawama den leede enen tawda tampiri e yidde walite do ko yaawi yaawi waddi ko faawar jondu kondani hono fede leede duniya do ten ocha kany won ko haali hala ka enda dum du kondo afp leede france kany won ko yottini hala ka yaade himbe no waddi ko fa hande ni be kolli wiide ke hono han tawe leede enen baltram ko watta miliaruji didi e milioji kemen nay ciade biitede dollar gam batte waltude himbe hono faawar jondu milioji nogay didi tawabe no kuyde anda tawdaabe sadarno dum wonno ko horeje faawar jondu kondo o chaawon endani mo Africa hono faande yannange haali elabaruji din na tawadu kondo han ton endan le region mo Tillaberi mitad Almu Bachar Almanjidi kany won ko watta nokku faawar jondi gam batte lom tudde na biendu kondo jodaade tafon do faande laamido hono faande safambe wombe ton endan latido kany o warama e le lewru avril yabindu enda dum waddini alkami al asew enda to enda ayeru kanko gatta do nokku gam batte jogo laamugo tafon o wadi hawrter kedi jorube horbe rumtoji tawabe e le laamugo enda gam batte be jewtodo filla ko darto jonde kany e faawar jondu kondani hono lato du konna denago e ko nandi e mudum nani ko faawar jondu konna didabo maire inates mbitedo asalek aga alhamdu halani bandi min ta noddum do telephone tarnan fuday ahmed
o wita kena Almu Bachar Almozadin kanko afrina laamu bellaabe o hebi wadde hawrinde hawtade e laamibe wuro haalobe nanane horebe kambe conseiller be ayeru arande ni o hollana ko kanko halfina laamu ngum ginanda cagal mu o haali filla jonde jam fotal so don dirde en dam e rafinde nago dum woli nimbe du sanne gamde woni arande ko laamibe wuro kawre hawtade e conseiller be horebe haalobe nanane e modibbe eludu ko futinaaji din puddi de woni arande ko be kawri ibe ela du lebbi tati garoji di be kawra kadi
non ni to ndaga deza hono batu jega gonno wade do inde filla hono windugol wuro hingo na mi wuro nayewo go Agadez e le kulitar kiji duniyar ko UNICEF ne ko UNESCO feno bato endan wadi ton enda agadez timmiri du konna har fille ko darto burndurgol laabal der bangeje wurngo endan sildan leydi agadez wonnan kany wondu konna ko sigili dum gam batte fa dartino honno wat ko himbe keba golla golle nyeminide Musa Maman bandi min tawto enda agadez neldi en yewterne min pirte fulfulde hononni
labi yewtinaade bangere burde laabal cingaade der yewtinaaki kinni woni tittinkina ku rewbe tawabe der duru laabal gal kan fudu he laabal bangeje mabbe an ko watta ba manol to tawe no uppi do bangeje woronje e joy hubere agades bangeje joy cuba rewbe bangeje umurdum magas e amdik ko yewtinaaki kin wada kambe gari arambe bangeje mabbe du poti laabal wakkati rewbe be garno jabude barjari mu enni be kolli weltare mabbe
tike unguroyi da dama
der bangeje kyode men puddi buwal wadi ko men gari arambe de buro dirolgo illako umaru dan magas maya men keda gaba awada alla ya famu men kokkama kolte e ujinaaji lasu men nani belum men dan yette rebe bangerde
isharat
ngo am der banger am dit men dido ke barjari ko arande dum da alla jabidu men choddo ta ko bawo gam illuden bangere den min accirta dum e tundi
lamido ayir umaru ibrahim kan wadi sigila laabal gal o watti du dan he rewbe be jaare yeso duro laabal gal
bangere milanonde buri yoppude diele tunnude kan wari arano hande der burondirongol denne miden ela bangere den tokkito lamnude e hawjade diele tunnude den fadde galuri amin hebde dabare wittide diele tunnude den der bangeje agades
lamido ayir odu ni wi'i sigila qewtinaaki laabal hubere agades de ni watte lebbi tati warde lebbi tati ko watte hubere de laabi tar ngari mayre du hi'e
non wontiri fa hande no tawadu konnam pa zokko tatab kandu wadi batu gondo en der leydi Niger pa sokko ko na wala tana ni har fila ko ndarto hono pelle jingonoji sudu baba do galle nyame batu o wada gam batte jewde kulle kewde der mun tawa noy watta ko tawe himbe jingonobe bibbe leydi ben enda heba wada ballaga mudun yaade golleji ngatte do fi hono kero yaad leydi yes kany e laamu leydi e hore mudun nena ne kale batu ko wada du kulle kewde heba ma halama wi ama Ibrahim deme kany won hono latti do gardo inde majjum nan ko halni bandim rahilatu sumana tiagal hawrinde timmi kenya
nous avons identifié à travers les
échanges jodi ahaleji amin min tekake min gii ko wonno faddobe himbe yamidu deni pelle jinganoje himbe leydi de no kejori non fu har andal ko jingano himbe leydi har ko darta cubaki natobe der ir kawride de do inde majji ibe godi sigilaji anniyaji kewdi amma cede ko wada dum kanni wonno jaccana pelle den de gondu baade tawi de jamama wakka golle den gadete den juude pelle jinganoje himbe leydi de tawataake dermu hawrine amin de ni holli ko pelle de no godi sigilaji lobbi amma ko jaccini woni de kawra be pondita sigilaji majji faawoda min gii du kono haani pelle de ballire sigilaji majje pondite faawoda de andadu ko wono no wada caka majji
l'appui à la société civile
nonni hono faane dental syndicaji sappo didi kany en gonder filla ko darto cubaaki horebe gollobe sarusuji ko haani wade hono chapantate go lewru jiyé darto ndu enda dum wonno ko faware jondu ko nambita Isa dan Azmi horejo hono faware joni sigila gadolon cubaaki le leddi men Niger do fi on gollobe sarusi holli o wiidu ko nanni wakane mo kalte o talki cubaaki don no yedde nokkuje kewde der leddi Niger
la première activité
golal aranal gadetengal gal wadama laso e jetati lewru mai warde tati lewru juin yewtinaade dereji inde himbe kartiji wote din kam fu e siriyade fondi tati di jare der biroji wote jegom lewru juin yade sapo e joy mayru min gadi are wote den fu jare der region e departement ji leydi din sapo e jegom lewru juin kartuji wote din pudete sendede woronje e go lewru juillet wote on wadoite amma ko o wade be dun darata ben daneno watete mu sapo go lewru juillet defobe ben fu kokete lawol wadude propagandaaji mu himbe ujunaaji hemre e lasoji na e sappo e jeegom e kemejo e lasodi do dido garta wotu sador maaji gon hebake har ko darata gadol kartiji wotedi amma mi mujjini dum fu min ponditi misali balde deya mi noddam har zenderton mi jama du filla cendol kartiji wotedi min pamtini be ko pelle gattare gan hawjo cendol kartiji wotedi ka en tangodi lawol sendude kartiji wotedi
distribuer les cartes des lecteurs
to enda ga des ko to skabe ujinaaji hembre chapanna ko won ko wanna tugal ko hisinto dum nyaw polio ko warto ko dum enda dum wono de hisamdo hembre wadi chapanna yena en jeddo ko hebi nonni to enda ga des on enda ni sigilo no wadirani enda be mbi be gadi dum dum wadi ko nan haano en wodiri caggal mum du fa wara jondu konna ni hono hunno ko laati waddi ballaga sabu be beedisi do mum dum fa hande hokkugol fa hande modde godde balloje hono lamno deedi suka ben endan sey tambi en Abdou Malam Souley kan wada hono kawon horejo fille ko nartugal to en Agadez o holli hunde fu no wadiri bandi min biten Moussa Mamman
le bilan il est
dima kebado wodi sane gando hemre chapande jena e jeddo fu tufama suka be hambe tufede ben do no be ujunaji hemre e lasoji dido min kebi tufude ujunaji hemre e chapande tato e njoyo sador maji di min kebi der mu nodi tatim arende fu yade der no kuje den tufoyde gawdo andi der region on le wakati chakitido no wuli sane idon hada be njato suka be ben tufoyde dida bengel farcede ko gollirto du fa yotti to gonde hande do ko cede tugal du nyandere tugal gala fuddano wobbe ke bayi cede mum na ko jangore mum ko kokka tata bengel fardima gollobe be gan ko nimbe fu andi nimbe dido tan kejata ko watta golle de
vision pour faire le travail
nonni ele balde de wonno ko fande suudu sawar député be jey tabintino lawo lamu do filla ko darto kulle gattetede e do ko internet do réseauji din enda ko lati wakati gondu haana wattede sabu dun sirwini ma edun yurmini ma edun yenna godna ko nandi e mudum nenne joni lamu hoji lawol ko watta ko tawe dun don de wadama joomu e mabbe dum be hebama fu nenne wol ko jukkete no woddu ko yomnete do majjum dum wonno ko fawar joni kitoto do andu do majji sanne sanne mo min noddi min studio kala ngu hala ni min do fi on enda o wi ba jonda jonda hono no lawol lamgol wurtori ni hon neddo fu hojingol deki do goddu mudum fa nelda goddo no wawi nangede gamaccu nenne ne ka dum holloto hon himbe wajibi kina hakkila e do filla ko darto hojugol kulle na watta yaade e to yidi fu nonni hara yawtal men pinno hande yorno biirno mi en kaltana filla lekkoliji latidi mabbaama ko watta lekkoli chapande jeegon rejemo difeti labere alle rafindenagu jonno sukabe onum ne janga hen endam be endani hono minister kawji filla jandeji pamari wi kebe jodorta ko ni be kebanama mosolo e laabi ko to tawe jande mabbe ya yeso be kebadu hono mural ma wada fa woda dawda marte mamadu halani dun rahilata sumana kanyo yawtal men pindino
Alla irafu denaku, tawado der region difa itilaberi, wadi kolokoloji, keudi, mapa hitane hikade. Dundu wadi, yaru no minister kaujito jandeji, pamari wiri kolabi no kochete, kuwata tawe, sukabebe, jopai jande mupe. Dawda Muhammadu Marte.
Paratima d'autres pays.
Se fonama elede de to misali mali l'ekoloji keme tati mabbi Burkina Faso ujunere e keme tati Niger kay l'ekoloji chapande joy e tati tan mabbi. Amma miden don koja labi fu kandudi heba sukabe be l'ekoloji mu mabbi benjare le goddi jangode. To ami bande l'ekoloji di mabbiri sembe sembe sukabe ben non jarte le l'ekoloji goddi be keba tokkitade jandeji mabbe. Wodi miden don koja labi bifu kanduti ko omto lokol garo o fa be janga jande do internet kan woni be jeddanta kenana masiniji ordinateur kambe sukabe jangobe tawabe der regioji tawdadi rafidenago to eginol hebaka wadede don fa be keba jande lobere hautade e bandirabe mabbe no masiniji golidoji enange non ko min kolla simun min jewa min dara du cede golirtede ko dubu junaidi e nogay dun noy min bawta so dirde masiniji din yarude de lekoloji tawdaadi chadale der tilaberi tawa edifa
tawa edifa
iwodi cede de sanade do fi jande
dan le budget de l'etat
der cede ko gomnanti golirta dun do hemre nogay e go on fu der jande wattete der niger horejo leydi on watti bawde fu kandude ba ko rafinde nagu no tawa cede golirtede do hemre nogay e go on fu watta kena der jande
Do der Niger il leader hitane dubi ujunaje didi jeedidi gonnati ko ci law lamu sukabe rewbe gatte jande ciagal dubi didi ko kisit on dardo wadi ko beedi hemunna
a chaque fois le to
ngonga non gam wakati fu dimma sukabe rewbe wattetebe l'école woni no be doro yeso no ibe munyane dubbe jottina jande mabbe jonkai min do ma min dara tewteuru talkur breve e bako ko hitande hikka ko dum rimata amma si hana dum kay hitande fu dimma sukabe rewbe hebobe be woni no duuda yaade no
intéressant et important
e do don ko habaruji me fulfulde tili assalamu alaykum balanta jamwadi
ketti e sigilaji studio kalangu kadi to tawato der duniyaru do Facebook studio kalangu
Facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum